Kwangale bintu bino bulirwe mumpana njo yabatizamu ebirala bwate omuntu eyajja n'ennaku yange okunkobera endoolo tumusangekamu abazira ntandise okulengeza abeebuvuma nti aba yetwalwawe n'eriyo omusimbi omuzito kano kakokwalina mukubi atannabazifu n'ogirondoolako ekyebbanga kankwebaza oleka ebyamasanyu n'osonga ssente ezikufaananyiza omuntu jjukira engeri gye twava mu kyalo n'ekikomando ky'akazungu kye twali ekyatulera ku lw'obulungi bw'essente zino wakyusa woteeri kati olya ku mmere ey'abalina juzi nalengera ompitakawo wakyusa n'emmotoka kakati ovuga eno kawundo kulabanga n'abakyalo balina watandika okwaniriza kewafuna kumpiya nandibadde nsirika n'onyumirwa ensi naye nnuma olw'embeera gye twalimu kembabeka abantu bano baagala alina ati ekirala kimanye munnange bajja lwa nnusu ezo eziriwo bwe ziggwawo bakusuulawo nga kibeera kati tasaako entono z'olina osigazeemu era obayimbiremu mujja lwa nnusu twabamanya kati kansigazeemu ezinanjuna mu bukadde komaawo tekansigazeemu ezinanju n'enkya akuleetera ddiiru nga tugyekakasamuddemu bulungi ye yali akuloga kati mukwano okwakoleza n'essaati ye yanooba lwa bwavu kakati ofunye ayagala kudda sembeze ngaolekamu mpulira ebibuuzi by'abaana bano abatambula okukuba ekyeyo mu mawanga amalala okulinnya ennyonyi waddaganga omwate olufuna ssente yajjuna babi abamuluka mpulira ngu beesigana abalala batamanyi bizinensi bebateerewo k'emirimu didi yeyaweereza jjajjawo mupangisa ensimbi mbwa muzimbire nga kalina yali amanyi nti akomawo kikeredde yasanga lwaya bamwana tunaakabanjampaawo ekyeyo kye yali amaze ebbanga eggwanvu akyonna kyamusala n'abalala bafaanana ng'oyo bangi naye nga basirika abantu bano bye babakoze ebingi bityo bye bibaviirako okwakuwala omwoyo ogutali mu ssaasi z'ensimbi alo mikwane gye gimugwe gyegendereze n'omukazi kuba wateekanga eka ofuba omunoonyereze ebyapa byebyo wabisirikira ebingi wandibanga osigaliddeawo mpaawo balabe abawukana lwa nsimbi ensimbi kizibu ku ludda olwange okugatta emikwano gy'essente zino eno sigazaamu eginajjuna mu bukadde nabyeko n'abasajja bangi eno nga bakaaba by'amaziga so n'emyaka nga gigenze omukazi n'abaana bambi ne bamugoba mu njuye kino eno bambi kika kati sigaza kwa kasimbi pokulumani leka kukanika mu bantu b'ebweru nabo bajja okukitegeera bakunoonyereze balala baba kuba nabo yondeyo ne bafa komaawo leka nsigazeemu ezinanju n'enkya akuleetera ddiiru nga tugyekakasamuddemu bulungi ye yali akuloga kati mukwano okwakoleza n'essaati ye yanooba lwa bwavu kakati ofunye ayagala kudda simbi ezo zemwakola kulumani njagala osembereweni kutereka ebigambo byenkubuulira nga ngenda teri ebuvuma gyennava eyowala ku bigambo by'ensimbi na Bujembwa babona bona maziganga bakabiro bwerere songa tebategeka Buli kasimbi kokunganya monage nolya Eyo bera subikundi kwe Ofubanga notereka kukaka tunokolina Akana kuyambe omubuka jebolivo tuse Eroli na kwezi kule sati Nkukambi bolivo tuse Ngolinezi na kule takalio Yoko yamba sibibyo waye Na yoko yamba oleka mukoko Nkukambi sibibyo waye Na yoko yamba matu oleka mukoko Tula vyabandu wakaba wane na maziga Emile mkweji wende wukundi Anga wakaba maziga Na yenga mazima sebote basikaza Bambi basikala banjarangaro Abantu abo tebasigaza Kumawo Nikasigaze mwezi na njunecha
Mjalono sutu abamanya
Akulete la diru Nakeje kakasa mute mugurunji
Mjalono sutu abamanya
Ye yali akuloka Nakatimo kwano kwa kuleza nisati
Mjalono sutu abamanya
Ye anobalu abu abu Nakakati ofunya ya karakuta
Mjalono sutu abamanya
Kumawo Nikasigaze mwezi na njunecha
Mjalono sutu abamanya
Akulete la diru Nakeje kakasa mute mugurunji
Mjalono sutu abamanya
Ye yali akuloka Nakatimo kwano kwa kuleza nisati
Mjalono sutu abamanya
Ye anobalu abu abu Nakakati ofunya ya karakuta
Mjalono sutu abamanya